Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira muri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi inshuti za muri Sanga muraho neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika murayumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali aho ni mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ku mbuga nkoranyambaga zacu mujye kuri VOA radio yacu, naho kuri ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radioyacu.voa.com, naho murahakurikirana iki kiganiro cyanyu muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri Sanga kuri radio ijwi rya Amerika. Banywanyi mbaje kubashimira mwese ko mushaka kuza muri iki kiganiro muri benshi. Ubwo rero turaza gusaranganya ijambo twihuta kugira ngo tubone uburyo bwo guha umwanya benshi bishoboka. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ni intambara ya Israeli na Hamas. Imaze amezi 10 irabera muri Palestina, cyane cyane mu ntara ya Gaza, ariko no mu ntara ya Cisjordania. N'uyu munsi Israeli yarasheyo ivuga yuko yishe umwe mu bategetsi ba Hamas. Iyi ntambara yatangiye ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize, ubwo Hamas yagabaga igitero simusiga gitunguranye cyane ku butaka bwa Israeli, yica abantu 139,000 b'abenegihugu ba Israeli nyine n'abanyamahanga, itwara bunyago abandi 251 nabo babanya Israeli n'abanyamahanga, ijya kubafungira bugwate nyine muri Gaza. Irani, umutwe wa Hezbollah wo muri Libani n'umutwe w'Abahuti wo muri Yemen nabo binjiye muri intambara, ku buryo isi ifite impungenge ko nyine iyi ntambara ishobora gutwika akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati, n'ingaruka rero nyinshi byagira. Ibi bisobanuye iki? Intambara yatewe n'iki? Ingaruka zayo ni izihe? Iragana he? Uruhare rw'amahanga? Turabiganiraho na Frank Mwine. Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga kandi nawe ni impuguke itadutenguha na rimwe. Frank Mwine, uraho urakomeye?
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, ngaho ndakomeye kandi rwose ndagushimiye nk'uko bimaze gukora introduction y'ingiyo.
Nijya ahubwo ugushimira ku buryo ntabona amagambo, kuko buri gihe cyose iyo tukwitabaje uratwitaba kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika twungurane nabo ibitekerezo, kubera ko uri impuguke nyine. Ariko kandi n'ibi bintu, iyi ntambara yo muri Gaza hagati ya Israeli na Hamas urayikurikirana cyane, n'ubundi ukubutse muri Israeli muri iyi minsi mu rwego rw'akazi, mu minsi itaha uzasubirayo mu rwego rw'akazi. Noneho abaturage ba Israeli ubona bafite ubwoba, bazi ko iyi ntambara iriho?
Urakoze Thomas. Iyo urebye abaturage ba Israeli muri rusange, ni abantu basa nk'abamenyera intambara, kuko burya igihugu cyabo kiri muri mirongo muri numunani batangiye intambara navuga ko kugeza ubu bakiri mu ntambara baragenda basimburana abasaza bakagenda abatuye bakaza ariko ubona ari abantu bahora biteguye izo ntambara kuburyo niyo babonye muri sosiyete yabo bafite imbunda zabo ni abantu baba bazi ko igihe cyose bafite ikibazo cy'umutekano mukeya kandi ugasanga ni abantu bose bashyira hamwe kugira ngo barebe ko barwanya umuntu bita umwanzi uwo ari wese cyane cyane bari abantu bahora bahanganye aribo barabu babakikije kuko usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu batabashaka kuva icyo gihugu kiremwa muri 1988
kandi hose imbibi zose usibye imbibi za Mediterane n'abarabu baturanye gusa
niko bimeze hejuru hasanga hari Siria ari naho ngira ngo ni 67 batwaye igice cyabo bita Burani Heights ngira ngo nejo bundi wabonye ibyabayeho ubwo abantu ba Hezbollah babarasaga bakica abana bari mu kibuga cy'umupira ngira ngo na Israel yahise itera yica n'umwe mu bayobozi ba Hezbollah wajya kureba ukareba bafite amasezerano na Jordani ariko n'ubundi babareba na ingwe ubwo bajya kureba Misiri nabo bafite amasezerano ariko naho abafitanye imipaka na Hamasi ugasanga hahandi Lebanoni wa muri Lebanoni niho bafite
Hezbollah
usanga mu by'ukuri bakikijwe n'abantu basa nk'abahanganye buri gihe
ariko Irani yo nubwo ivuho rivuga ngo irashaka guhanagura Israel kuri ku ikarita y'isi bo ntabwo bafitanye imipaka
nta mpaka bafitanye ariko icyo bakoze bafite ba bantu bakoresha mu cyongereza bita proxies ariyo Hezbollah ariyo Hamasi ariyo proxies bari mu Yemen urabona Hamasi iri ku mpaka wa Egypt ugasanga Hezbollah ari mu mpaka wa Lebanon kuko iyo ubona nubwo nkuko baje kubivuga ariko Hezbollah ifite imbaraga cyane ku buryo izo mbaraga iterwa inkunga na Iran ugasanga rero nubwo nta mpaka bafitanye ariko influence ifite kuri Hezbollah usanga ugera kuri Israel
hagati aho ngaho nyine twunganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika Hezbollah uvuze ingufu ifite urebye niyo igisirikare cyayo kirusha ingufu n'igisirikare cya leta ingabo z'igihugu za Liban niyo ifite igisirikare gikomeye
ni nako bimeze Thomas usanga leta ya Lebanon nta ngufu ifite kugira ngo ikureho Hezbollah Hezbollah ugasanga rero bakisha makeya iyo bagiye kuvuga kuri Hezbollah kuko ntago bashaka gukuma rutendere kugira ngo bashwane bakoresha sibo kugira ngo uribuka muri 2006 ubwo bashatse kuvuga bati reka Hezbollah ije mutwe w'ingabo bitwere igisirikare kintu baranze ugasanga ahubwo se nk'abahanganye bahitamo kubyihorera bagacisha makeya Hezbollah ugasanga ari bafite nk'ubwigenge bwa gisirikare n'ubwigenge bwa gisivili wabwo gutegetse bwa gisivili ariko ugasanga Lebanon nka leta ubwayo ntishobora guhangana n'uwo mutwe wa Hezbollah
Nasrallah nawe utegeka Hezbollah ntabwo ari mu nzego za leta
ntabwo arimo ariko afite influence ku badepite ashyira muri guverinoma wa guverinoma y'ubumwe ya Lebanon rero abadepite bafata amabwiriza n'amategeko kuva kuri Nasrallah
radiyo y'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu ngubu twarimo tureba ibyo bintu byose bishamikiye kuri iyi ntambara ba Hezbollah Hamasi Abahuti Irani bose bagirimo niko se mwine impande zombi ni ukuvuga bari ba mbere bari ku isonga barwana Israel na Hamasi bemeye gutanga agahenge k'iminsi itatu kugira ngo abaganga babashe gukingira abana indwara y'imbasa isa n'iyari yaracitse muri kariya karere ka Palestina none ikaba igarutse kubira intambara ubona koko biyemeje gukurikiza aka gahenge k'iminsi itatu kuko muri aya mezi yose icumi agahenge karananiranye gafite ingufu mbese kagaragara kamara igihe ubona bazagakurikiza kangaka k'iminsi itatu
urabona bo impande zombi zifite icyo twavuga bafite pressure barabotse igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugasanga leta zunu za Amerika zibashira igitutu abanyaburayi ako gahengi nako karaterwa n'ukuntu imyifatire yabo n'ukuvuga ko nubwo babivuga gutyo usanga Israeli n'ubundi iri mu guhiga iri mu guhiga abayobozi bakuru ba Hamas abakuyusina wangira ngo ubusigaye wagiye mu mwanya wa wundi wa
haniye
haniye
ubitiye
Irani usanga ubungu barara mu myobo bumvikeje wende bavuga ngo aho bagenda abagenda yambaye imyenda y'abadamu ubarahigwa n'ukuvuga ko rutendiri yose ishobora gukomwa ari Israeli cyangwa Hamas ishobora guhindura ako gahege mu kuvuga
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda kuri telefone dufite David Nsengimana w'Imututu niko Nsengimana we
karamikarame
urahora komeye
muraho makuremye kuri minsi myinshi
iminsi myinshi Imututu ni mu kahe karere twungurane inama n'umutumirwa
ni mu karere ka Nyanza ku Mayaga rwose
nuko ni mu ntara ya Majyepfo
babarenze mu Rugara
nuko gusha ku ngingo rero
mbere na mbere reka ndashimira Ijwi rya Amerika kuri uyu mwanya mwiza muba mwahaye abakunzi banyu kugira ngo ntabwo mvuga byinshi cyane ariko reka ngerageze dushe ku ngingo mbere na mbere ibikorwa bya Hezbollah murabizi intambara nta cyiza cyaje ngira ngo umuntu wese arabizi intambara nta cyiza cyaje na Hezbollah rero ibikorwa biri gukora muri aka kanya
ni Hamas Hezbollah yinjiyemo ariko ubundi intambara ni Hamas yayiteje yo muri Palestine
Hamas
niyo muri Palestine
niyo mitwe yinjiyemo nyuma ingaruka bizagira mbere na hambere bizagira ingaruka nko kuri Amerika ku nyungu za Amerika nko mu karere urugero niyo na nizo nakwita inspiring militant threatening regional stability byumvikana ikindi nta Israeli bizarangira hari uduce twinshi nka UN uduce UN yemeje ko ari state z'abayahudi bizarangira Israeli yabonye ifashe utwo duce twose nk'uko byabaye nko muri samu state z'abarabu 60% ishati kinyinshi zikajya mu bice by'abarabu ikindi hari ibikorwa remezo byagiye byangirika kubera intambara ugasanga igihugu cyose kiba mu Burundi ugasanga ndetse amavuriro bagiye barasenya ntabwo biba byoroshye
Nsengima yego
bizatuma habaho depending relation with the United States byo hari byinshi mububanyi n'amahanga Amerika bizagenda bihindagurika kubera ibyo bibazo biri mu burasirazuba bw'isi rero nkanjye ntabwo mvuga byinshi cyane bitewe wenda n'uko nari mbiye umutasi cyane ariko numvaga nshaka kuvugana namwe nari rukaga ku Ijwi rya Amerika kera
ndagushimiye Nsengimana reka duhe n'umwanya n'abandi
murakoze cyane
umugoroba mwiza
yego namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda dufite kandi Ingabire David Ingabire we Ingabire
ndabumva
urahura komeye
ndasimo witeka
uherereye hehe ndabona nimero za warizo mu Burundi Radio Ijwi rya Amerika ndabona Ingabire telefone ye idacamo neza nuko dukomeze rero niko se mwine uyu muntu Nsengimana David w'Imututu aravuga ati intambara nta kimaze irimo irasenya ibikorwa remezo ariko irahitana n'abantu yanatangiye n'ubundi ihitana abantu b'inzira karengane bamwe bari bibereye muri festival ni nk'iserukiramuco y'umuziki n'ibindi mbese intambara ihitana inzira karengane cyane cyane nuko muri makeya ubu ngubu iby'iyi ntambara ya Hamas imaze guhitana n'abantu imaze guhitana muri make
ye urakoze Tomasi none n'umutumirwa wacu ndavuga wa telefone
ye Nsengimana
Nsengimana urabona impande zombi kugira ngo zumvikane ku ntambara biragoye ku mahoro biragoye kuko izi ntambara nkuko twavugaga ntabwo mu by'ukuri zirwanwa na Israel na Hamas uko tubivuga kubiragaragara hano kwishura ko aribo barwana ariko usanga iyo mitwe yose ifite influence ishyirwaho influence na Iran ni uko banavuga ko ari intambara ya Iran itera ishaka gutera Israel ikanyura muri iyo mitwe tumaze kuvuga ariyo Hamas nubwo Hamas bafite impamvu zabo na n'igice cyabo bacyakitse cyo bita Fata muri West Bank nabo muri Gaza Strip ariko usanga ibintu bimaze kwangira nk'uko twabivugaga ni byinshi cyane abantu bamaze gupfa ntabwo intambara bagiye nta mubare wavuga ko ikintu mubare baravuga ko ari abantu benshi cyane ukareba infrastructure ibikorwa remezo amavuriro imihanda amazu ni ibintu bavuga ko bizatwara indi myaka kugira ngo byubakwe
n'amafaranga menshi cyane
n'amafaranga impunzi abantu bamaze kuba impunzi mu gihugu kuko buri munsi habaye impunzi akantu barimo nk'impunzi kandi bakaba kuri izo mpunzi zivangwamo ni nacyo kibazo kikigira ngo Thomas izo mpunzi zizamo n'abayobozi ba Hamas bihisha mu mpunzi nazo kibazo Israel ifite kugira ngo igere kuri abo bantu bita abarwanyi ba Hamas ishobora kubatandukanya n'abaturage usanga bivanze rero yajya gutera ahantu bakavuga ati yisa abaturage kandi nk'amaripoti atangwa na Hamas usanga nta bandi bantu bari bigenga independent media nk'amwe ba Voice of America cyangwa za BBC kugira ngo zijyeyo biragoye ugasanga rero informasiyo itangwa na Hamas ubwayo ibyo bintu rero nabyo biragoye kumenya umubare nyawo w'abantu ariko wasanga wende Hamas umubare uvuga ni munini cyane ariko mu by'ukuri bo hari ikibazo cyo kwara abantu benshi bapfuye hari ibikorwa remezo bimaze kwangizwa bikaba rero ibyo bintu biteye ikibazo isi yose Amerika urabona irahagaze Uburayi burahagaze Israel nayo ubwayo ugasanga icyo kibazo kuvuga ati byagenda gute kugira ngo tubone amahoro arambye
yego aho nyine nk'uko wabivuze Hamas niyo itanga imibare y'abantu bapfuye ku buryo nyine kujya kureba abantu bigenga biragoye hagati aho nyine ministeri yayo y'ubuzima hariya muri Gaza kubera ko Hamas twibukiranye yuko ari itegeka Gaza kuva mu 2007 nuko ivuga rero ko abantu barenga 40,000 b'abasivili bamaze gupfa muri Gaza hanyuma abandi baturage urebye barenga 2,000,000 b'abanyapalestina nabo bavuye mu byabo ariko ku rundi ruhande nanone muri Isirayeli abaturage barenga 100,000 nabo bavuye mu byabo ubu ngubu bacumbikiwe hehe
urabona bagiye bacumikwa nk'uko ngiye na Tel Aviv na Yerusalemu iyo ubonye Yerusalemu hari amahoteli acumbikiye abantu bava muri ibyo bice harimo ibice byo kuri ku ruhande rwa Lebanoni baterwa na Hezbollah buri gihe kuriyo kuri mipaka na bamwe bavuye ku bice bituranye na Gaza usanga bamwe bacumbikiwe Tel Aviv bacumbikiwe Tel Aviv na Jerusalem ariko mu by'ukuri urebye Israel irateguye ibyo bintu byose kuko n'igihe bahora muri iyo ntambara baba bateguye amahoteli hari n'abadashaka kuvayo bakavuga batwebwe ntabwo tuvayo turahangana kuko urebye majorite y'abayisiraheli majorite bose ni abantu by'umutekano bazi kubyirindira kandi usanga bose bamwe bose ari abasirikare ariko bose usanga bashobora kwirindira umutekano wabo
mukanya uvuze ko na Hamas ubwayo ifite impamvu zayo zo gutera yateye igisobanura ko ishaka iki
Hamasi urabona bo nta no bavuga ko batera bashaka impamvu iyi ni ahubwo impamvu bavuga bati Israeli nigomba kuva mu bice byacu nuvuga ko n'ibintu bimaze igihe Thomas baravuga bati bari under occupation bavuga ngo basa nk'abategekwa bafashweho bugwate bashaka kwigobotora abayisirayeli ibyo rero bagaza ugasanga na yisi Yerusalemu ugasanga barishaka kuko urabona na yisi Yerusalemu yatwawe muri 67 ariko mu byukuri yisi Yerusalemu na Gaza ubwazo ntabwo zari indipanda ntabwo zigengaga twibukiranye ko Gaza Strip yari yategekwaga na Misiri ariyo Egypti iyi ngiyi bita West Bank na yisi Yerusalemu byategekwaga na Jordan ugasanga rero ibyo bintu rogotse niba koko muvuga ngo murashaka babigenda bavuga ngo abari abatuye bene wabo Palestina kuki mwebwe mutahaye ubwigenge abantu mugihe mwategekaga ibi bice nicyo kibazo rero
kandi hari umwanzuro nyine wo mu 1948 umwanzuro w'inteko ishinga amategeko nanyubwo inteko ishinga amategeko inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi Conseil de Sécurité Security Council ivuga yuko agomba kuba leta ebyiri ya Palestina n'iya Israel none abarabu nibo banze guha ubwigenge bene wabo b'abarabu bo muri Palestina
kuko urumva icyo gihe icyo gihe ibyo bice byose ntabwo ari byari bitegekaga ibyo bice maze kuvuga ibice bimwe byategekwaga na Jordan na East Jerusalem itwariwe hamwe na Gaza Strip itwarwa na Misiri ntabwo bigeze babitanga ahubwo wasangaga ibyo bihugu ariyo bitegeka bigeze rero mu ntambara ya 67 nibyo ibyo bice byatwawe byigaruriwe na Israel niyo ugezeyo rero birambitse naho ngaho buriya nkatwe tugendera aho ngaho i Yerusalemu usanga icyo bita isi Yerusalemu ari naho bita Old City ariho na wa muzigiti bita Al-Aqsa Mosque niho biri hose ibyo rero byategekwaga na Jordan Jordan babibakuraho ariko ntibigeze babitanga urumva uwo mwanzuro nubwo watanze nkuko umaze kubivuga ntabwo wigeze ushyirwa mu bikorwa
ku ruhande rumwe
abarabu rero ubu ngubu bagize no kwigira nyina nyinshi bakavuga ngo barakunda abapalestina ariko mu by'ukuri sizi niba babikoze ahubwo ngira ngo uko urumva icyo gihe n'abaturage babaga bari bakiya cyane ariko abaturage bamaze kuba benshi iriya abapalestina bari muri mu gice cya Yorodani buryo iyo Yorodani irimo igice hafi 50% y'abapalestina babaye abayorodaniye
hanyuma
ikibazo gikomeye ako karere
hanyuma nanone Isirayeli wavugaga mu burasirazuba bwa igice cy'uburasirazuba bwa Yerusalemu nicyo kirimo naruya rukuta bakomeyeho cyane bita urukuta rw'amarira
Temple Mountain Temple Mountain
nibyo bambuye Yorudaniya muri 1967 niyo yari ihari
niyo yari ihari icyo gihe bari bayihaye nka trust bari baravuze bati aka gace Yorodani ni yari ishinzwe icyo gihe aho hantu kuko buriya hari aba iyo ugeze isi Yerusalemu hari amadini menshi y'abanyagatulika orthodoxy niho hantu abantu bose abayahudi n'abayisilamu maze kuvuga hari Al-Aqsa Mosque ugasanga abaorthodoxy bari ahangaha abanyagatulika uhore tiniti aho ngaho icyo gace rero bari bagatanze bavuga ati kugira ngo inzira y'itaki itagatwara yonyine tugiye kwakira amaboko ya Jordani ariyo bita indagizo bayiza mu kinyarwanda bita indagizo iyo basaga nka bayihaye indagizo ariyo bayirebera mu ma komite international
yee kuko aho hantu hose ayo madini yose avuga ko ari ahantu hatagatifu hayo
cyane
na Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira n'impuguke inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga Frank Mwine ni kuri intambara yo muri Israel na Gaza na Hamas n'iriya mitwe yindi Hezbollah abahuti bo muri Yemen na Iran babyinjiyemo yego abahuti bayirimo ariko urebye bo ntabwo barasa Israel ahubwo barasa amato anyura mu muhora wa Suez uyu muhora twibutse ko uhuza inyanja ya Mediterane inyanja itukura bikagenda bikagera mu nyanja y'Abahinde ivuga yuko abahuti bavuga yuko badashaka yuko ayo mato agemurira Isirayeli iby'ikeneye by'ibicuruzwa ariko rero ntabwo amato anyura muri Suez ajyana ibicuruzwa muri Isirayeli gusa bifite izihe ngaruka ku bucuruzi mpuzamahanga muri iki gihe
bifite ingaruka kuko ureba na Amerika ubwayo imaze igitwarayo ubwato bwa bw'intambara ubwongereza nabo nuko Nigeria ejo bundi hari wigeze kubarasa kuko ndibuka ari ubwo bavuga ko abahusi bateye igisasu bayiba baragiteye kizagiza ari mu cyangwa cyabiri ntabwo nibuka neza ariko ndivuga ko bigeze babivuga gutyo kuko Nigeria yahise barasa rwose yohereza intambara indege z'intambara irasa kuri Repolo hari n'ahantu bavuga ko yarashe ibirindo byabo aho batega biki ibisasu depoze ibisasu ariko nkuko bazaga iyo urebye aho hantu hanyura ubwato bwinshi cyane ubucuruzi biva mu Bushinwa kugira ngo bigiye muri Amerika biva muri Amerika bigenda hariya n'imini midolisi n'abara bose usanga rero n'ibintu bihangayikishije ibihugu bya rutura ku buryo nabo usanga bahakize ubwato bw'intambara banakurikiranira hafi ibirimo kubera muri ako karere.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Hagati aho ngaho nyine Minisitiri w'Ingabo wa Amerika aherutse koherezayo ubundi bwato bunini cyane butwara indege z'intambara aircraft carrier ya kabiri cyangwa se porte avion mu Gifaransa ya kabiri muri ako karere kugira ngo bakurikirane nyine babe biteguye mbese mu guhashya ibyo bitero nungu. Noneho rero muri ibyo ngibyo by'ingaruka hari umukunzi w'Ijwi rya Amerika itangishaka Henrik yanditse ati ingaruka nuko bari kutwicira isi batwanduriza ikirere n'ibyo bisasu byabo ubundi Afrika twakabaye tubafatirana tukiyubaka bo bari mu ntambara bakazazivamo basanga twarabataye tutakibakeneye ariko Afrika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye neza kabisa. Nuko none ibingibi itangishaka avuga ati agatahunga nyine byanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu niko se Frank ibingibi itangishaka avuga ati biratwikira isi biratwanduriza ikirere n'ibisasu byabo n'ibisasu byanduza ikirere byanduza imyuka duhumeka
ibi biranduza rwose ntiwamenya n'ibisasu batera burya iyo rero ibisasu batera iyo intambara yaje batiri ibyo bashatse ibyo byose ariko ikintu tukwiye tutagomba kwirengagiza ni uko isi aho igeze iri hamwe nicyo bita ngo n'umudugudu ubu isi yabaye umudugudu rwose kugira ngo Afurika ibeho Uburayi nabo buriho neza twayurebye kuri Covid wigeze gutera mu 2022 habaye uko isi yose ihagarara ibijyanye n'ibihumanya iyi myuka yose ubona itera ubushyuhe isi iri mu gushyuha ariko usanga nibyo izo ntambara zirimo ibyo byuka biterwa n'imbunda zabo n'ibindi bintu bari mu gukora tuyo tazi burya rero ibi bintu by'intambara hari n'ibikoresho bakoresha utaramenya ugasanga rero urabona iyo umuntu ubona nk'uko Israeli tekinoloji ifite wo kugenda akajya mu kindi gihugu bucece igakora ikindi gihugu kitabizi kandi icyo gihugu yibitse ibibazo na Israeli yewe hari bo mvuga nti hari n'ibintu twebwe ibyo bikoresho by'intambara ibihugu bifite tutazi ariko rero nk'uwo muntu wacu yavugaga usanga mu by'ukuri isi irabaye umudugudu kugira ngo uvuge ngo yewe nzakora iki ngiki ikindi gihugu cyangwa isi yibagirwe biragoye ahubwo ni ugusenga cyane kugira ngo izi ntambara zihoshe zirangire kuko ntashobora gukora ni nk'uko bavuga ngo iyo umuturanyi yarwaye ibicurane nta biragufata
yewe aho ngaho ndakeka izo ngizo ari inzozi kubera ko nawe urabizi kuva isi yabaho abantu isi n'ubundi ni abantu niyo yayo bahora mu ntambara kubona uko zizarangira gusenga sinzi none se abasenga ko ntacyo bitanga
Tomasi iyo iyo umuntu yahira mu nzu afata ahantu hose burya iyo abantu bananiwe kureba gushaka impamvu ikemura ibibazo biyambaza Imana ye iyo ugiye ukareba isi yaremwa twebwe wabonaga isi yaremwa yaremwe n'intambara intambara za kabiri zose imyenge ya mbere yo ku isi yose abakoroni icyo bita slave trade zabayeho abacakara ibyo byose yabaga intambara iyo urebye ibihugu byacu bya Afurika byose kugira ngo binaremwe byaremwe mu ntambara iyo bakubwiye bati u Rwanda rukari agahugu gatoya cyangwa urundi rwego gatoya ibihugu bya Tanzania ntibyariho Afurika yose yabayeho kugira ngo n'ubu ngubu ivuga ngo ni igihugu kimwe iki ngiki bita u Rwanda cyabayeho kubera ko hari intambara zabaye abantu nicyo gikomeye cyane nk'uko babivugaga
nuko noneho rero itangiye isakara kandi kantu avuga ko umwafurikaniste koko ati twari dukwiye kwiyubaka bakazasanga twara abasize tutakibakeneye akongeraho kandi kantu atari ko Afurika natwe kwisobanukirwa byaratunaniye aho ngaho ho hari icyo hareka comment wakoraho
ye umuntu icyo yakongeraho nuko kwisobanura nuko n'ubundi icyo yabaye umudugudu ni ukuvuga ko Afurika ubwayo none se Afurika ubwayo ifite iki ishobora kwikorera itiyambaje bari abantu twavugaga b'abanyaburayi n'abanyamerika kuko iyo ucukura iyo ufite ikawa ni urugero cyangwa gicuruza amakawa muri Afurika izo kawa si urabigenza gutya urazirya urazikora iki izo banywa muri Afurika ni nkeya cyane ugereranyije n'izo batwara mu Burayi none zizakurota tuvuga hari za tekinoloji byose barafata ibintu bakabikora muri Afurika bakabitwara mu Burayi kugira ngo bakoremo ibindi batuzanira nuko isoko kugira ngo ucuze isoko uzarikura he isoko ryacu ry'abanyafurika irinini riri mu Burayi abirabura abanyafurika ubwabo nk'uko yanabivugaga koko natwe tubega turi mu ntambara n'iki gihugu gitubaye ni iki reba Congo reba na Nigeria reba muri Central Africa nacyo reba muri Mozambique reba na Afurika ubwayo nta mahoro ifite ni ukuvuga ko nta koperasiyo ifite n'ibyo bashyiraho by'ibyemezo kugira ngo bakorere bashyireho icyo bita free trade area irakora neza so natuvaguho tufite ibibazo kugira ngo rero Afurika ubwayo ngo ikore ngo bariya zasange bimaze gutera imbere nabyo biri kure nk'ukwezi
dadi ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda umutumirwa Frank Mwine ni inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga insanganyamatsiko ni intambara ya Hamas yagabye kuri Isirayeli guhera mu kwezi kwa cumi gushize intambara rero ikaba imaze amezi cumi arengaho gato nibyo rero turimo kuganiraho n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika dufatanyije kuri telefone niyo mpamvu dufite Freeman Freeman we urahura komeye
mukomere n'amahoro n'abitashimano
iwabo wabeza ni mu karere
ka Kicukiro umurenge wa Gatenga niho nanjye ubundi kubarizwa nkaba nitwa Freeman Wanene aba mbahamagaye ngira ngo nanjye ngire icyo nabatangaza ariko kuri uwo mutumirwa ikintu yaravuze kijyanye n'uko ngo isoko ry'abanyafurika ngo riherereye Burayi icyo kintu cyo tugomba kuba dufite bitwara mu mutwe w'abirabura w'abanyafurika nkatwe tukabanza kutwiyumvisha yuko mbere yuko n'ayo masoko bavuga ngo wenda ngo ibintu byaba bivanyina ukajya mu Burayi nibuka yuko mbere yuko ibyo byose biba habanjeho commerce.org ni ukuntu abantu twavaraga ibiribwa wenda tuyekereza tweza tukabijyana ahandi hantu bakabyeza nabo bakatuguranira ibyabo beza ari nako noneho abazungu baje bagatangira kuzajyaho bya bintu babyijyanira iwabo bakatwisukisha utundi tuntu two tw'impenda abana kugira ngo batwumvishe yuko ibyo bintu baduhaye aribyo dukeneye cyane kandi turi kubaha kandi ibyo turi kubaha aribyo dufite agaciro ariyo mpamvu ubona na ziriya ntambara zigenda zibaho ugasanga ziriya ntambara ziba zifite abantu baziri inyuma bazishyigikiye kandi bakomeye n'uko bikomeye cyane hano ku isi bigenda bizitera inkunga bagakoreramo ibintu byinshi byabo bitandukanye by'ibanga nko kugerageza ibitwaro byabo bya kirimbuzi kugerageza intwaro zabo kugerageza igisirikare cyabo kugerageza ikoranabuhanga bagezeho twebwe tugahugira muri ibyo ari nako ibitangazamakuru byaho nabyo bigenda bikora bikaturusha ijambo bikaturusha ibitekerezo kuko aribyo birimo biragenda bisoma impande n'impande ariko natwe n'abanyafurika tugomba kugira icyo kintu cyitwa patriotisme cyangwa se panafurikanisme tugakunda afurika yacu tukaba umwe kuba yuko n'abanyafurika bo kiriya kintu barakoze cya Treaty de Versailles kiriya kintu natwe tugomba gukora Treaty d'Afrique tugakoraho ibintu batubwiye ngo mwebwe waba ngaba wenda ngo abanyarwanda mugarukiye ha abakongomani mugarukiye ha abarundi mugarukiye ha abagande mugarukiye tukashyira Treaty d'Afrique yacu nshyashya tukavuga atahubwo ibintu baduhaye ni ukudushuka kuko ahantu batubwira ngo abugande bagarukiye abanyarwanda bagarukiye usanga hakurya y'iwanyu hariyo masenge hakurya y'ahandi hariyo nyokorome hakurya y'ahandi hariyo umuvandimwe wawe ukiwabuze kintu ukuntu abo bantu baza bakabakira iki batandukanye kandi muri umuryango umwe muri amaraso amwe nkumva njyewe ni ibintu bitampesheje agaciro nk'umunyafurika kandi ndakodesha agaciro umunyafurika uwo ari wo hose ari nayo mpamvu njyewe mpamagarira abanyafurika muri rusange ati tugomba gukora Treaty d'Afrique iriya umunyafurika tukayiha agaciro kandi tukayiha ingufu kugira ngo tubashe gutera imbere kandi tubashe kwiyumvisha yuko isoko si abazungu ubumenyi si abazungu ubuhanga si abazungu ahubwo natwe turabifite kuko niyo ugerageza ukareba muri byinshi bitandukanye yagiye bibaho hano hanze yaba ibyamamare yaba bagiye bakora ibintu bitandukanye abirabura ntibaburagamo
yewe nene
abirabura ntibaburagamo ari nayo mpamvu nkomeje kubashimira rwose aho bundi ziriya ntambara abazungu barimo baradukina bakora ibyabo ahubwo bira nk'uko umweru
tugusubiza Freeman wanene reka ngushimire
natwe tukagira icyo dukora nk'abanyafurika
reka ngushimire igitekerezo utanze
nta mumaro zidufitiye muri rusange murakoze
wanene ndagushimiye cyane nawe radiyo y'u Amerika mu kirundi kinyarwanda urakoze rwose reka duhe ijambo n'abandi nuko ijwi rya Amerika niko se mwine aba bazanye abanywanyi b'ijwi rya Amerika bazanyemo Afrika igihe Uburusiya butera Ukraine byagize ingaruka zihita zigaragara kuri Afrika none abanyafurika barahaguruka bajya kugerageza kushyiramo ijambo ryabo kugira ngo byibura ibi bicuruzwa cyane cyane ibinyampeke bituruka muri Ukraine no mu Burusiya bikomeze bigere muri Afrika ariko muri intambara ya Hamas na Israel abanyafurika ntaho bagaragara wamenye impamvu
nuko urabona Ukraine itewe n'Uburusiya habaye huko ingano yari bakora mu imigati farini ibyo bakora mu ifarini byo bakora mu imigati n'ibindi byose ibyo bintu bikirwa cyane muri Afrika byafashe rero byatumye byagize ingaruka ku banyafurika kuko iyo miceri ntabwo umuceri akunda kuringana imigati n'ibyo byose n'ibintu n'abantu bose batungwa n'imigati cyangwa amacapati ibintu byose bikorwa mu ifarini urabona Ukraine n'Uburusiya mirongo ngirango itanu cyangwa mirongo itatu ku ijana y'inyampeke bikoramo ifarini gasohoka muri aka karere byagize ingaruka rero ariko rero iyo urebye intambara ya Isirayeli n'abahamati nta bintu bikorwa cyane bituruka aho ngaho biza muri Afurika ku buryo bifite icyo bita ingaruka directoma ariyo mpamvu ngira ngo ubona nubwo babivuga gutyo Afurika ibigenda mu make uretse South Africa niyo ubona ifitemo inyungu ijya no mu nkiko ikarega n'iki yose ariko ibindi bihugu usanga kuko bifite n'umubano mwiza n'abanyamerika kandi abanyamerika uzi ko ari abanywanyi ba Isirayeli ntabwo ushobora gufata umwanzuro kuri Isirayeli Amerika kugira ngo ntikurebeshe ikijisho ngira ngo niyo mpamvu ubona nta bintu cyane cyane abanyafurika bakomba kuri iyi ntambara ya Isirayeli na Hamasi
peteroli se ntabwo iyi ntambara ishobora kuyigiraho ingaruka ku buryo ibiciro bya peteroli n'ibiyikomokaho bishobora kwiyongera oil
nibyo na n'ubu biri hejuru ariko iyo urebye uretse ibyo bitero wavugaga bituma ubwato bitagenda neza ariko usanga za proxy cyangwa abantu bashishwa na Iran bari selective mu kigero no kuvuga ngo bararobanuramo nk'ubwato babona bufiteho nk'idarapo y'abanyamerika cyangwa abongereza cyangwa abantu bashyikiye Israel usanga ari ubwataka ariko muri rusange amavuta rwose ibikomoka kuri peteroli muri Afurika biraza mbona nta kibazo cyane wenda kamwe na kamwe ariko nta bibazo bya petroli biterwa n'intambara ya Israeli yari yagize ngaruka kuri Afrika.
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Frank Mwene, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Tuyisabe Evarist watwandikiye ati uwo bikunda ambarize mbe igisirikare cya Palestina citwa gute? Igisirikare cya Palestina kibaho?
Igisirikare cya Palestina ni imitwe, ntabwo wabyita imitwe kuko igisirikare ni state. Israeli abapalestina rero ntabwo ari igihugu, ni wavuga ko ari imitwe irimitwe, nabo ntabwo ari n'organize kuko bafite n'ibice bibiri ibya fata iyo wakwita PLO ari wa mutwe rusange wavuga kububumbira hamwe, ntabwo bawemera. Hamas ntabwo kuva mirongo itandatu mu bihumbi na karindwi ntabwo uwo mutwe bawemera buryo bashyizemo kabiri, ariko nabwo Hamas ubwayo ntabwo ifitemo imitwe yitwaje intwaro, ntabwo bava ko ari igisirikare, ariko bava ko ari imitwe yitwaje intwaro ariyo irwana na Israel, ariko ntabwo sinzi ko ari igisirikare, ariko ni imitwe yitwaje intwaro. Kuko igisirikare iyo turi igisirikare burya hari imitwe atunga igihugu ariyo state, nkuko uvuga state of Israel cyangwa state y'u Rwanda igira ingabo zayo, ariko iyo bitari igihugu ushobora kwiyita imitwe yitwaje intwaro.
Yego, kuko erega n'ubundi tuba tuvuga ngo Palestina, abantu bashobora gukeka yuko ari igihugu cyigenga, ari igihugu kiriho, nubwo ababizi nyine twebwe tuba tuzi neza ko atari igihugu kidafite ubwigenge, kidafite ubusugire nk'ubw'igihugu na leta yacyo n'ibirango bigendana n'ubusugire nk'ifaranga, igisirikare nyine, inzego z'umutekano n'ibindi. Ntabwo abantu baba babisobanukiwe, rubanda rwagize seka ntabwo baba babisobanukiwe. Ndakeka ariyo mpamvu uyu Tuyisabe Evariste abajije mba n'iki kibazo, mbona ko gifite ireme, ariko nawe uko ugishubije ndibwira yuko bisobanutse neza. Tuyisabe rero Evariste, mu magambo makeya, Palestina ntabwo ari igihugu kigenga gifite ubusugire, niyo mpamvu nta gisirikare gifite, nk'uko umutumirwa Frank Mwina amaze kubisobanura. Ni imitwe gusa inyanyagiye hariya ifite intwaro ariko idafite nayo ubumwe. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Niyonzima Saif Al Marco. Niyonzima, urakomeye?
Ndaho ndashimye Imana.
Uherereye hehe? Ko numva uri mu rusakuza.
Ni Burundi, Bujumbura.
Ye, wagana ku ruhande gato ku buryo ibyo bintu bikuvangira ubyitaza.
Ubu nibaza ni sawa.
Ye, ni sawa. Gusha ku ngingo rero.
Je, kuri ibyo bya Palestina na Israeli. Ugerageje kuraba intambara yagize ingaruka ku isi yose, burya mu kigobe cy'abarabu hamaze kuba hadatekanye, kujya aba Hezabroni yagumye ibura buzi bwato bunguruze imizigo. Tugerageje kuraba byaragize ingaruka cyane ku isi yose, kandi n'intambara ibona itazotorenyesha, kubera ugerageje kuraba ibihugu byigize ibihangange nka Amerika byaragiye cyane cyane biraburizamo umugambi w'amahoro, burya ijya ntambara iri ni nka Amerika iyifite mu ntoke. Buje Israel, kubera Israel ari nk'umwana wa Amerika, umunsi ntambara buja yorabiheze. Kandi Israel ugerageje kuraba nta igihugu gikomeye cyane mu ntambara, ku buryo mu gihe Amerika yovuga ati turabikuye ko turabakuye hamwe ko umunsi umwe, iyo ntambara buja yorara ihagaze.
Ariko se Niyonzima, buretse dusubire inyuma gatoya, ibyo ngibyo uvuze ni ibitekerezo byawe, ariko se iki kiganiro tukigitangira wagikurikiye? Noneho mu magambo makeya, ibyo uvuze nyine ni ibitekerezo byawe, kandi ntabwo mfite ububasha n'uburenganzira bwo kubikubita hasi uko nishakiye. Gusa twungurane inama, umutumirwa Frank Mwine yasobanuye neza ukuntu Israeli yugarijwe kuva myaka na myaka n'ibihugu bidashaka kwibaho. Turabyemeranwaho
cyane, ndabyemera.
None niba hari abantu bafashe icyemezo cyo kujya gufasha umuntu kwirwanaho, umuntu udafite imbaraga, umuntu ukikijwe n'abantu bashaka kuva kwisi ubwo ngugurumva ubwo ngugurumva bwo ngaho bashaka kumufasha bafite amafuti reka dufate nk'uburundi igihugu cyawe tubuje ko ntabwo ariko nifuza ko bihobwo giye nifuza ko ako karere kagira amaho none ufata uburundi ubugira Isiraheli ibihugu byose bikikije uburundi bishaka ko uburundi buvoko kwisi noneho amahanga akaza akavuga ati oya ibyo ntabwo tubyemeye reka dufashe uburundi tubutize intege tubutize imbaraga bwirwaneho ubwo abo bantu wabateribuye
kuri ibyo ucugaruka kura mbega Isiraheli yabayeho gute Isiraheli dufata twe tuzi ni Isiraheli ibayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi
niyo nzima uri kudusubiza inyuma mbabarira rwose uri kudusubiza inyuma umutumirwa ibyo byose yabisobanuye ukuntu Palestina yabuze ubwigenge yabisobanuye ahubwo nagira ngo twungurane inama niba ubishoboye uze gusubira kuri internet cyangwa se YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga z'ijwi rya Amerika nko ku rubuga radio yacu vewa.com wongere usubire inyuma ukurikire umutumirwa uko yabisobanuye hanyuma ibyo bitekerezo byawe byose ubihuze n'ibisobanuro yatanze ndakeka uriza kwikuriramo ibisobanuro ndagushimiye cyane Yee, radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nyine nk'uko maze kubivuga, iki kiganiro mushobora kugikurikirana kuri www.radioyacu.vewa.com n'izindi mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook na YouTube ni kuri VOA Radio yacu. Niko se mwine wigeze gukomoza ku bibazo by'ubucamanza Afrika y'Epfo irimo twibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko Afrika y'Epfo yagiye kurega Isiraheli mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera Afrika y'Epfo ivuga yuko Isiraheli nyine irimo ikora genocide muri Gaza muri intambara urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera n'urwa Loni ni ICJ mu cyongereza mu magambo ahinnye cyangwa se Cour Internationale de Justice mu gifaransa CPJ nuko bigeze hehe
uribuka ko ngira ngo tugire no kwikunoza mu kiganiro cyanyu ntabwo nibuka neza ariko
ni muri iyo minsi yakurikiye yego twabikomojeho twabiganiriyeho mu minsi yakurikiye
uribuka ko urubanza rwaciwe rwavugaga ko Isiraheli mu by'ukuri ntabwo ahubwo bayisabaga ko nta bayisabaga ko ikore ibishoboka byose kugira ngo jenoside abone kuva ko ntabwo bigeze bavuga ko yakoze jenoside ahubwo bavuga ati mukore ibishoboka byose kugira ngo jenoside itaba ibyo rero Isiraheli niyo yashingiyeho ibiti ntabwo twebwe n'ubundi ibyo twakoraga twageragezaga kwitabara kuko kuva itariki ya karindwi ibikorwa byose dukora bya gisirikare ni ukwitabara kuko twaratwe kandi ibyo byose bifite ububasha na dufite n'uburenganzira bwo kwitabara urwo rubanza rero ntabwo uretse aho bavuze ko bagomba gukora ibikorwa byose bituma ibikorwa byose bitaba baracyakora ubushakashatsi bundi kugira ngo barebe niba koko ibyo bintu urubanza bagaruka baracyagutegereje icyo rero ahubwo icyabayeho ni urundi rubanza kugira ngo nabwo urabyibuka rwa ayo witaga CPI
uruya rukiko mana bya mpuzamahanga ruhoraho ICC mu magambo y'inyongera
ubwo batinjaga minisitiri w'intebe wa Isiraheli na minisitiri w'ingabo na n'undi muntu bari batatu bavuga bati bagiye kwitwara mu rukiko urukiko nirwemeza ko ibyo byabaye kuko n'ubundi basaba urukiko nabo basaba urukiko
umushinjacyaha
ntabwo arabyemeza
yego nyine ariko rero ntabwo ari bamwe mu bayobozi ba minisitiri ba Isiraheli bonyine gusa barimo nyine minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu uyu mushinjacyaha w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI ashakisha ahubwo harimo na bamwe mu bategetsi ba Hamas barimo na Sinwar ndakeka haniye nawe yari arimo ariko yarapfuye ejo bundi yiciwe i Teherani bararega Isiraheli ko ari ishobora kuba yaramwishe ariko ntakibivugaho kugeza ubu ngubu nuko mu magambo make ya rero izi manza zose ziracyaraho ngaho inkiko nta mwanzuro zirafata mu magambo make
nta zirafatwa nkuko ubikomojeho wasangaga ari abahamasi baravuga bati urukiko twebwe baraturenganya Israel ikabwiti natwe murakwiye ko twe turirwanaho ahubwo mwatangiye mwagiye kure mwarengereye izo rero manda zose ubu nta mwanzuro uzafatwa ugerageza gushinja Israel cyangwa uvuga uti ibyo aba bantu nkuko CPI kugira ngo ivuge ati urukiko rwemeje abantu bazafatwe na rwa rukiko rwaga rwa CPG ariko igihugu aho buri ibitangaza abantu ni ukuntu Afurika y'Epfo wasangaga yivanga mu bibazo ya Palestine na Israel ni byo usanga hari cyane ubwo ni politike Afurika y'Epfo ifite n'izindi nyungu abantu batazi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri make nk'uko twabivuga nta mwanzuro urafatwa twashingiraho mu mategeko dushinja kanaka
gusa nanone twanzura kuri iki kintu inkiko zemeye kwakira ibyo birego mu magambo makeya ziracyabisuzuma
CPG yari yemeye iracyabisuzuma CPG yo ubushinjacyaha burasaba iyo maze gusaba abacamanza mu rukiko rw'ibanze rwita criminale niho ureba ko ibyo bintu mu by'ukuri ibyo basaba ubucamanza ari byo bamara kureba koko ari byo bakatanga icyo bita impapuro zifata bari abantu ariko nta mwanzuro wari wafatwa n'urukiko bamwe bakanavuga ko bizagorana kuko rero urukiko zombi CPG na CPI abanyamerika batangamo amafaranga menshi cyane wibuka ko nubwo hari ubigeze kuvuga CPI hari hari wa mudamu w'umunyagambiya bitaga
Bensouda yego
Fatima Bensouda yagerageje gutanga yari yaratanga bari bari impapuro zifata abanyamerika icyo gihe wari minisitiri w'umutekano bitaga Bolton aramubwira ati CPI ni ikintu gipfuye gitegereje guhambwa kandi umuntu wese uzafatira uzatanga impapuro zifata abanyamerika tuzamushyiraho sanction cyangwa ibihano ntazongera kwinjira muri amerika ibintu byagiye gutyo birayoyoka na Fatuma agira igihe avaho nta mwanzuro urafatwa ku birebana n'abanyamerika bashinjwaga byabaye muri Iraka ngirango no muri Afghanistan
no muri Afghanistan nibyo hanyuma mu magambo makeya kubera ko izi nkiko zitera urujijo twibutse abakurikira ijwi rya Amerika ko urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rurira he ariko ni leta ziregamo leta sibyo
nibyo tuma
hanyuma urukiko rwa kabiri ni urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'icyongereza cyangwa se CPI mu magambo ahinnye y'igifaransa rukurikirana ibyaha bya genocide ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu rwo rero n'urukiko mpanabyaha koko ariko rugakurikirana ku bantu rugakurikirana abantu ku giti cyabo kandi bakomoka mu bihugu byananiwe cyangwa byanze kubacira imanza cyangwa se ibyo byananiwe biba bishobora kuba bifite n'ubutabera bujegajega narwo rurira he ariko rwo rukurikirana abantu ku giti cyabo ndibesha
ntabwo wibeshye ni nayo mpamvu urwo rukiko rwa CPI abakabwiye baravuga bati urukiko rwanyu rurunganira ntabwo rufata ibyemezo keretse inkiko zacu abayagira ku matoroki demokarasi bariya bantu muvuga ni abantu bitwaje intwaro ntabwo ari igihugu ugasanga rero CPI izagirana ikibazo cyane cyane n'inzego za Israeli kuko Israeli yishwe cyane n'abanyamerika kugira ngo ifate abo wise abantu ku giti cyabo ni ibintu bibanye kandi na rwa rundi umaze kuvuga zose zirira nk'uko bivuze na rwa rundi umaze kuvuga rureba igihugu ku gihugu kugira ngo uzemeze umwanzuro numara gufatwa habe n'ufata abantu nabyo biragoye kuko iyo urebye ibyo bihugu tumaze kuvuga n'izo nzego n'izo nkiko
abasirikare bafite babo kugiti cyabo n'ubundi biyambaza ibihugu kandi ibyo bihugu byinshi cyane bitinya Abanyamerika ugasanga rero niba najya mu kakanama wiswe k'umutekano Security Council kugira ngo bazafate umwanzuro uzatuma Israeli z'igihugu cyangwa abaturage ba Israeli bagira ikibazo n'izo nkiko nabyo biragoranye Abanyamerika bakibashyigikiye.
Dadi ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabona tugenda tugana ku mwanzuro w'iki kiganiro, ndibwira yuko Estron Anto Joseph niyo mazina yaduhaye kuri Facebook VOA radio yacu, ndizera ko ari we munywanyi w'ijwi rya Amerika tugiye guha ijambo bwa nyuma. Josephu yibereye mu rusaku rwose, nduzi nimero yari yo muri Kenya yibereye mu bindi. Josephu ntabwo turi kumvikana na Esro Anto Josephu watwandikiye nyine ayo mazina kuri Facebook VOA radio yacu. Niko se Frank, ubu ngubu ubirebye amaherezo naya iyi ntambara izarangira gute? Kuko hari n'abantu bakiri imbohe muri mu maboko ya Hamas, hari abapfuye, ibyabo ubwo ngubwo byo bizagenda gute? Ninde uzatanga impoza marira
abapfuye nyine nk'uko baje kubivuga? Ni benshi benshi cyane n'abari mu ngubu, uretse ko bagenda bakurayo umuntu umwe inkejo bundi bahari umuntu bakuyeyo muri Gaza Street, ariko abakiriyo ni benshi, ni hafi ijana. Abo bantu ni abantu benshi cyane, nta n'ubwo nzi ukuntu babayeho. Ikindi rero nk'uko wabaza gutse izi ntambara amaherezo naya, iyo urebye aba bantu bombi ari abayisraeli buriya bafite intagondwa. Nk'iki gihe hari intambara irimo kubera muri Israel na Siriya, ariyo bita West Bank. Muri West Bank bari mu kurwana, kandi icyo gihugu icyo gice nicyo cyatujyaga na Fata wasangaga haba ari intagondwa nka Hamas.
Ni naho perezida w'ubutegetsi bwa Palestine ari akorera,
yari akorera aguhingira ngo niwe Mahmoud Abbas. Wasangaga abo bantu bo bakisha amatiya cyane ugasanga twumvikane na Israeli. Ariko ikibazo kimbona gikomeye cyane ni uko abo bantu bose b'Abapalestina ntabwo basa nk'abigenga mu myanzuro n'ibitekerezo, aho usanga Iran ibari inyuma iyo ishaka kubakoresha kugira ngo iyo urebye uzi ko Tomasi hari igihe hatarabaho ya ntambara bitaga intifada
y'amabuye, bateraga amabuye Abanyapalestina, batera amabuye
Abanyapalestina fata kiriho ni 2005 2006 gutyo. Itarabaho uzi ko Abapalestina bagendaga rwose bakajya za Yafa, bakajya Yerusalemu, bakajya Tel Aviv, bakahaha bakagaruka. Kuko muri urebye Gaza Strip ukareba na East Jerusalemu, kuko iyo kuva muri West Jerusalemu kujya muri East Jerusalemu nta n'igihugu kimwe, ni umujyi umwe. Iyo uvuye aho ngaho ujya muri Betelehemu, Nazareti n'ahantu natembereye cyane, usanga ni ahantu n'abantu bamwe, ni n'igihugu gitoya cyane. Icyo gihe baratemberanaga, habaye iyo ntambara yabo rero yatewe na Yaserera Fati avuga ati ndashaka ubwigi, ariko nawe wasangaga afite imfuwansi ibindi bihugu bibiri inyuma. Bararwana, Yaserera Fati agenda icyo gupfa habiri kaboneka.
Frank, badushyiremo akazi k'iko kudusohora, isaha iragiye. None mu magambo makeya twavuga yuko intambara igikomeza kuyibonera umuti atari ejo bundi. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije kuzasubira y'amahoro no kugaruka ndi mu cyumweru gitaha. Frank Mwine, inzobere mu by'amategeko mpuzamahanga, urakarama. Namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mwese uko mungana, murakarama.
reach the dream high. Baby, you know you got the micro skills. Let's go find it.